Thank you.
And we want to invite you back. Amen. About a year from now.
Igiabonga.
Amen. 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 Hallelujah.
Thank you very much.
Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise, ngiyabonga kakhulu. Hey, lokho kungenza ngizizwe ngamukelekile ngempela, ngiyabonga kakhulu, ngiyakuthakasela lokho. Futhi ngezinye izikhathi abefundisi niyazi lapho sifaka yonke imizamo esingayenza kunoma yini, bese ke ubone ukuthi kuyathakaselwa ngabantu. Hey, lokho nje kukwenza uzizwe ukahle kakhulu.
I certainly appreciate you. I'll always be praying for you. And if the Lord willing, I will be back again. And I would like to come.
Ngiyanithakasela ngempela ngiyohlale ngikhulekela futhi uma inkosi ithanda ngizobuya futhi ngingathanda kubuya futhi ngibone. Ngiyabonga uma elibala futhi kuyintando yakhe sizobuya sizonibona futhi. Lolu olwami ngiyakholwa cishe uhambo olwami lwesithathu lapha empeleni futhi ngakho-ke besinethemba lokubuya lapho singakwazi ukuhlala mhlawumbe isikhathi esidana sithole izindawo nokunye nokunye okwesikhathi esidana. No, ngiyabonga. Kube yinjabulo enkulu omunye wemihlangano emihle kunayo yonke sibe nayo esikhathini eside. Isikhathi eside inhlanganyelo enhle kangako ukubambisana uthando. Leyo yinto encibikilisa izinhliziyo zabantu ndawonye nothando lukaNkulunkulu. Futhi konke engikwaziyo futhi ngiyokwenza ukuba benginazo zonke iziphiwo zikaNkulunkulu endaweni enkulu kakhulu ebengingangene kuyo futhi ngemukele noma yisiphi isiphiwo ebengisifisa. Bengiyokwamukela uthando ngaphezu kwanoma yisiphi sazo. Ngingamane ngibe nothando kunazo zonke iziphiwo uNkulunkulu anazo, ngoba lapho kukhona izilimi ziyanqamuka, lapho kukhona isiprofetho siyohluleka, kodwa uma kuluthando ngihlale nguna phakade futhi mina uthando. Ngicabanga nje ukuthi lelo elikhulu igama elihle kunawo wonke uthando lihlaziywe emagameni amabili ehlukene. Kukhona uthando olubizwa ngokuthi uthando ifiliyo, lolo uthando esinalo omunye komunye lwemvelo. Bese ke kuba khona uthando iagapawo oluvela kuNkulunkulu, lokho izinhlonipho zokwesaba uNkulunkulu nothando. Futhi ngijabula kakhulu kuba lapha kule nhlanganyelo kule ntambama lapho kusebenza khona zombili izigaba zothando. Sihlanganyela omunye nomunye nothando lukaNkulunkulu olwachithwa ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Ngifuna ukubonga lelo khwaya elincane futhi mfowethu Bodazi osanda kufika futhi washo kimi uthe futhi Branham, leyo akusiyo ikhwaya ekhethiwe, labo ngabantu bomkhankaso nje abehlukene nje. Ufanele uthole igama lomunye nomunye futhi ubumbe ikhwaya. Lokho kuhle ngempela futhi ngiyawuthanda ngempela umlayezo wenu futhi ukuthi nizelwe ngokusha. Ngiyajabula ukuhlanganyela nani kulokho. Nami ngizelwe ngokusha futhi ngomoya ofanayo nasemndenini ofanayo futhi ungumfo wethu nodadewethu ngalokho. Ileyo ndawo kuphela inhlanganyelo engake ibe khona kungaphansi kwegazi likaJesu Kristu. UNkulunkulu wenze isinqumo kufanele kube ngaleyo ndlela engunaphakade. Futhi isinqumo sokuqala sikaNkulunkulu sokuletha abantu enhlanganyelweni naye uqobo kwakungaphansi kwegazi kusukela ensimini yaseyidene kuze kube yiwo kanye lomzuzu. Ileyo ndawo kuphela ukuthi iTestamente elidala indawo eyodwa kuphela eyayingaphansi kwegazi. UJobe wama ngokucace kanjani kulokho azi ngenkathi bembiza ngesoni esifihlakele? Lokho wayazi ukuthi wayengaphansi kwegazi elichithiwe futhi yonke into yayifanele ilunge. Ngakho siyajabula ngalokho namuhla. Angazi nje ukuthi ngingakudlulisa kanjani ukubonga kwami ngalaba bazalwane abakahle lapha. Nina bazalwane ukuthi nibe bahle kanjani. Angikaze ngibe noxhaso oluhle kakhudlwana empilweni yami, nivele naba phezulu kukho konke. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzobeka umlilo wemvuselelo emabandleni enu ngalinye okuzovele vele. Nizodingeka nakhe amabandla amakhudlwana futhi nelule futhi nikhuphule amatende enu futhi nelulele phambili futhi niqhubeke nje ngqo. futhi sengathi imililo yemvuselelo ingephele size sibone uJesu ubuso nobuso. Akukaze kube khona into esiyicelile noma yini ngaphandle kwalokho leliqembu lamadoda elivelela phelela nje ukusiza ngazo zonke izindlela abebengakwazi ngazo lihlezi phezulu lapha emsamo limele umlayezo. Futhi niyazi ngamunye wethu angaba nokuthize kuncane lapha noma lapho esingahle singavumelani omunye nomunye likho nelilodwa igama elashiwo noma ngabe kuyini singalithatha bese siqhubeka ngo manje yilokho enikubiza ngenhlanganyelo kunjalo inhlanganyelo yangempela. uNkulunkulu anibusise bazalwane bami, ubusuku yabubi mnyama kakhulu neze noma imvula ine kakhulu kakhulu kodwa ebenginganenzela noma yini ebengingakwenza ngilikhulekele ngaso sonke isikhathi ngikhulekileni ngilungiselela ukufinyelela ezinkundleni zemishini nezinye izindawo ezimadlala ngizobe ngincikile ngineqembu labazalwane lapha elingikhulekelayo nebo ngiyethemba kubuya kanye nani futhi maduze ngesinye isikhathi lapho singahlala khona isikhathi eside ngokwedlulele futhi nje sibe nesikhathi lapho singeke sidinge ukushesha singene futhi sixhumele ngaphandle futhi sixhumele phakathi kanjalo lokho kwenza wonke umuntu ethuke futhi khona abantu abakhulekelwe kubenza babe nokwethuka cishe ngesikhathi nje abaqala ngaso ukuzama ukuqonda ingcenye lokho oshayela ubheke kukho khona-ke ufanele uhambe niyabo futhi abakutholi kodwa mangisho lokhu kini uma ngivumela umusa emehlweni enu bazoba baningi abantu abaningi abeza lapha obegula ngeke mhlawumbe bakwazi ngalesi sikhathi kodwa bukani futhi nithole emabandleni enu nezinto abazalwane kube khona izinto eziningi kakhulu ezenzekile lapha kuze ukuthi bengingekwazi ngisho nokuzibiza kuzwakale phezu kwezethameli kanjalo ngokushesha nje okungenzeka futhi angikwazanga nje ukukwenza futhi ngacabanga awu inqobo nje uma ababili noma abathathu noma abane abahlanu abayisithupha noma ngabe bekuyini kukhulunywe nabo bonke abanye bebezoqonda kube khona ukukholwa okuhle phandle lapho nokukholwa lapha yonke indawo bekukhona ukukholwa okuhle ngiyakuthakasela futhi okunginabanye babazalwane bami lapha engingakababoni okwamanje emhlanganweni ngibabonile ngale ebandleni le esinagogeni ngelinye ilanga umfowethu uFred Sotmani omunye wabaphatheli bethu ophuma ebandleni wemfowethu uFred ngabe ukhona na sukuma uma ukhona umfowethu uFred Sotmani emuva le ngasemuva lapho yena nomkakhe nomndeni futhi ngiyaqonda ukuthi umfowethu Tom Simpson ulapha futhi bangani baseCanada abagogobele kanye nathi Jeffersonville ukuphi umfowethu Tom nomndeni wakhe na umfowethu Tom naye emuva manje ukusuka lapha phandle ukuthi ukubanzima ukukhanya kukhanyisa kulokho lapha ya angikwazi ukubona
Brother Bank Wood
umfowethu Banks Wood umfowethu kahle owayengufakazi kaJehova futhi uza kumunye wemihlangano futhi wabona ukuthi inkosi yayiphathelene kanjani futhi wasifazane noma inenekazi eliselincane elalinalokhu lapha laliphenduka itshe emilenzeni nasezingalweni zalo lalingakwazi ukuzinyakazisa zazisicaba nje futhi salikhulekela umoya ongcwele wehla ngobunye ubusuku futhi wakumemezela futhi khona-ke walitshela isho kanje inkosi uzoba kahle futhi ngakusasa kuseni lagijima lehla nyoka izitebhisi ezintathu noma izine ezixhumanisa izitezi futhi lingena esakhiweni lidumisa uNkulunkulu ngosuku olulandelayo manje lokho kwamethusa ngakho wayenomfana uDavid umfo omncane wayenovendle umlenze oshabene ngaphansi kwakhe ngasuka kulowo mhlangano ngaya eSweden eSwitzerland noma eSweden ngikholwa ukuthi kwakukhona naseNorway kwase kuthi-ke lapho sengibuya ngaba nomhlangano enhla enhla Ohio lapho ngiyalikhohlwa igama lendawo ngase-Great Lakes futhi ngobunye ubusuku ngisakhuluma nesixuku esikhulu sabantu futhi ngabona umfanyane egqoke ijakhethi ephuzi yanomlenze oshwabene eqhuga ezansi lapho ezama ukuhamba futhi umoya ongcwele waphendukela kuBanks Wood ezansi le kusuka eLagrange eKentucky no umfana omncane okhubazekile futhi inkosi yayizomphilisa wayezophulukiswa akudingekanga ukuthi alinde khona lapho lowo mlenze okhubazekile waqonda umfowethu Wood ulapha namhlanje ndawo ngikaze ngimbone kusukela lapho kodwa ngiyazi ukuthi ulapha ungomdayisiwe zincwadi indodana yakhe lowo mfana onomlenze okhubazekile kunzima kuye ufanele ame afundisise ngesikhi isikhathi ukuthi wakuyibona muphi umlenze walungiswa uganiwe futhi nabantwana ababili abahle yena nomkakhe unathi namuhla David ngabe ukhona ndawona thize esakhiweni na ungasukuma na uma bengingabona ngabe yena David yebo nangu ya nabo ubufakazi emandleni kaNkulunkulu uDavid Wood umfana owayekhubazekile phethwe uvendle futhi manje ophila ngokujwayelekile nje futhi umlenze wakhe uphele nje kanjalo ungaba njalo umusa kaNkulunkulu umfowethu Wood umfowethu Banks Wood nodadewethu Wood ba niyazi ukuthi benzeni na ungusonkontileka nomuhle futhi uMakhi uphume esikoleni sesonkontileka nabakhi kodwa ngenkathi kwenza lokho waphenduka ngampapatheza wemukela umoya ongcwele kwase kuthi ke kusobala abantu bakhe bengofakazi bakaJehova masinyane babezomxosha khona manje ngakho umfowabo wehla ukuba akhulume naye futhi wayefuna ukwazi ukuthi wayekuphi lo mshumayelo onguwaka ukuthi wayegijima futhi ezikhohlisa ngaye futhi omnye umzali wothe wathengisa ngakho konke ayenakho waqashisa ngemizi yakhe wase eyathutha futhi uhlala kwamakhelwane wami ngo kuyo yonke indawo ungumakhelwane ngo futhi ngiyanitshela ngiyajabula ukuthi ngingasho lokho ngo futhi wode kule ntambama ongumKristu wezenzo zesibili indoda yangempela futhi umfowabo uyehla ukuzokhuluma naye futhi babe ubaba wakhe wayengumfundi kofakazi bakaJehova futhi eyindoda elungile futhi angikaze ngibone noma yimuphi wabantu bakubo ngakho umfowabo uyehla ukuzokhuluma naye futhi wazibuza ukuthi lowo mshumayeli onguwaka wayekuphi wathi uphandle lapho egunda utshani iceke ngiyangena ngigqoke isigqoko sedala sidabukile ngasala phansi futhi ngakhuluma naye nomoya ongcwele wehla wathi uyindoda ekaniwe ushiye umkakho nabafanyana ababili futhi waqalaza kumfowethu Wood emuva lapho sengathi uthi yebo umtshelile lokho ngathi ngiyakwazi ukushilo kodwa akakaze kutshele lokhu ugejima nowesifazane futhi unezinwele ezibomvu ngokusagolide futhi ebusuku obuthi abube bubili bume eminyango kukhona ongqongqoza eminyango futhi kuyinto enhle ukuthi awuhambanga ngenkathi ubuka ngefasitela ngoba indoda ibizodubula ekhanda lakho ngevolovolo lokho kukwenzile ngase ngimpapathiza wathola umoya ongcwele kwase kwehla udade owesifazane othandekayo uyehla wayefuna ukubona ukuthi kwakumayelana nani ngampapathiza wathola umoya ongcwele khona-ke uyise wathola konke ukushukuma futhi uyehla kunjalo wayezokwehla futhi angiqondise kahle ngoba nganginephutha lonke emfundisweni yami umfowethu Wood wathi asimthathe nje siyodoba ngathi kulungile ngakho saqala ukwehlela eKentucky sidoba ngangizomyeka nje kube nguye okhulumayo leyo indlela ezedlula zonke niyazi ubavumele baqambe into ngakho ngalokho kusa lana busuku bonke futhi ngakusasa kuseni lapho siwela umfula iOhio ngathi awu manje yonke imifudlana kwafika umbono ngathi yonke imifudlana izoba nodaka ngeke sikwazi ukudoba size sifike kule ndawo esiya kuyo cishe amamayela ayikhulu futhi kodwa ke kuzoba kuhle impela futhi kucace futhi sizodoba imvula yavele yakwedlula ukuze sikwazi ukudoba futhi kodwa ke siyahamba namuhla ngeke sibambe noma yini futhi kulobo busuku sekuyanga sebumnyameni umnumzane neBanks Wood lapha uzobamba inhlanzi encane ubhabhula futhi ngizobamba lonke uhele lwabo uzosebenzisa isicupho esifanayo eduze kwami ngo futhi ngizoba nohele lonke futhi kodwa ke sizongena cishe ngehora leshumi nanye ngqonga kusasa kusene siyaphuma futhi ngizobamba inhlanzi enkulu namaxolo kuyo angiboni nje ukuthi inhloboni kodwa kuzoba inhlanzi enkulu angeke kusaba khona ukubamba usuku lonke ngibone umnumzane Wood umkhulu Wood eqalaza kanjalo futhi esho sengathi uthi oh yebo sizobona ukuthi lokho kuphuma kanjani ngakho indlela enehlayo samtshela no Banks wemtshelile ngendlela imibono futhi njengoba singaphandle futhi Banks nami silala ndawonye singabafowethu nje lokuthi wayebona kanjani phezulu emfuleni no Lyle wayinaye kanjani ebamba inhlanzi ngenye intambama ngathi kukhona ukulungiselela kwenzeka kuzoba khona ukuvuka kokuphila futhi ngakusasa kuseni sasibamba izinhlanzi amablogini ukuze siwafake osingeni lokudoba nomnumzane Lyle umfowabo kaBanks wabamba eyodwa yagwinya ihubu nehla le akazange aliqhawule ngokushesha ngokwanele futhi wayidluthula wayikhipha emanzini futhi wavele wadonsa izibilini nezimbobozo kuphefumula empinjeni wayo wayiphonsa emanzini wathi mfomncane ufike kwelamanqabu futhi yanyakaza kancinyana yalala lapho futhi yaqina inhlanzi encanyanyana enibiza lapha iBrim ngiqagele futhi yantanta emanzini ecishe isigamu sehora futhi yantanta yabuyela eminduzeni yechibi nezinto futhi ngakimi lapho ngidoba ngaphesheya ngasohlangothini lwesikebhe kanjalo khona manjalo into ethize yehla ngalezo zihlahla ibhonga zingeza bakuzwa kodwa abakubonanga kwakuyilokho kukhanya kuzungeza lapha ya wathi sukuma ukhulume kulonhlanzi encane futhi izobuyelwa impilo yayo Nganaki sabazalwane ngathi inhlanzi encane egameni lika Jesu Kristu ngikunika impilo yakho leyo inhlanzi encane yaphenduka yabhukuda yaphumela ngomfuleni ngamandla ayayingahamba ngawo kanjalo futhi lokho kubonakala kuyinganekane kodwa nali izwi likaNkulunkulu noNkulunkulu ngumahluleli wami futhi ngakho umfowethu Lyle wavele wawangane esikwebheni wathi lokho bekwenzelwe mina futhi Branham usanda kusindiswa nje futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele esikhashana nje futhi wathi lokho ngakusho mina wathi ilokho kuphela kukukho wathi ngoba ngithe kuleyo nhlanzi encane ufike kwalamanqamu ngathi qhabo bekungubukhona bakhe nje umfowethu Banks emuva lapho wasukuma wathi kuhle ukuba lapha asakhe amadokodo amathathu futhi ngalolo suku emva kwalokho khona impela lokho okwakuxoxwe ngumkhulu Wude kwenzeka impela nje ngendlela efanayo inhlanzi efanayo inombolo nje efanayo ncamashi ngosuku olulandelayo lapho sihamba ngathi cabangani mnumzane Wude na wathi awukuhle kakhulu lapho umuntu ekwazi ukubona izinhlanzi ngaphambi kokuba azibambe ngakho ngathi kuthiwani ngakhona manje ngamuhlela kuKristu ngapapathiza yena nomkakhe umndeni wakhe wonke manje usupapathiziwe enkosini futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi uphila impilo yokunqoba lowo umusa omangalisayo futhi wodi ngabe ukhona na ukuphi futhi wodi dadewethu wodi na ngabe nikhona esekiweni na sikubani uma nikhona lapho angikwazi ukubabona noma ngubani obuka emuva ongababona na oh yebo emuva ngqonge emuva kulungile mfowethu wodi lokho kulungile awu ake sibone awu angizokubani isikhathi esiningi kakhulu unqaba yabangani bami umfowethu yini nomene umfowethu oligugu ngingathanda kanjani ukuxoxa ngezinye izinto ezenzeke lapha ya wahamba futhi waya eTucson nganginaye ngelikilanga uhambweni lokuyozingela ngifisa sengathi bengingaba nomfowethu Fred kanye nabo kufakazwe ngezinto ngani lokhu ngekathe sasikulolo hambo luncanelo kuyozingela lwezinsuku ezintathu kuningi okwenzeka ngasembusweni kaNkulunkulu kunokuba ubongathatha umlando kusukela esikhathini sika Martin Luther kwehle kuze kube yilesi kathi kunjalo umfowethu Fred wathi kuyinto enhle kanjani futhi nomene ngabe wena nodadewethu nomene nesesakhiweni na nikuphi na ngifisa sengathi beningasukuma uma nikhona nangu ya yebo mnumzane ulizwile lelo gama ipa alisi indoda engumdachi niyazi wena bangake abaziyo ukuthi ipa alisi kusho ukuthini na yonke indawo kulungile kunjalo akukhona ngiyajabula kuba lapha kanye nani bantu ukukhula nibusise ngisanda kuzwa nje emizuzwini embalwa edlule njengoba bengikhuluma noBhili ngaphandle zonke izindleko zenziwe nginibonga nonke inkosi nibusise ngitshele umphathi njalo umnumzane Porters lapha noma ngasiphi isikhathi ukalokothi icindezela abantu uma izindleko zingenziwanga ngizothumela ekhaya ebandleni lami uqobo noma ndawo sizoyithola ngiyabo futhi asifuni ukungalokothi sicindezele siphushe noma yini khona ke uBhili ngitshela ukuthi bangithathela umnikelo ngiyabonga uNkulunkulu nibusise angizelanga lenhloso bangane ngiza lapha ukuzama ukunisiza kepha nina nabelana nami okokuziphilisa kwenu ngizokwenza konke engingakwenza ngomusa kaNkulunkulu ukuqiniseka ukuthi kuya embusweni kaNkulunkulu ngayo yonke indlela engingayenza ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzonakhela ikhaya ngakolunye uhlangothi elingayikufa elingasoze lashabalala elingasoze ladinga ukulungiswa size sidlangane lapha yako lelo hlangothi ekhumbulane ngihlala ngingumfowenu ngizama kwenenzela noma yini ngingakwazi kwenenzela yona ngiphaleleni uma ngingani ithumelela indwa ngiyomkhuleko into engiyikhulekele ngingajabula ukukwenza manje uma sekuza ekubuzeni imibuzo kuhle kakhulu ukuthi imibuzo yabelusi benu ngihlala ngikushiya kanjalo ngoba niyazi kuhle kakhulu ukubuza abelusi kodwa uma ngingani siza nganoma yipi indlela ekunikhulekeleni noma kunenzela noma yini ngiphaleleni ngizama ukuthola ikheli lakho ngoba ngizama ukuthola umuntu othile ozongisiza ngiphendule izincwadi anginazo izinhlelo zokusekelwa akukho lutho ndlobo lezo zincwadi emuva lapho akuzona ezami umnumzane wode uzithengele lezo zincwadi kumfowethu Gordon Lindsay nasezindaweni eziningi futhi nje uzilethela abantu enzela abantu nje azitholi nesenti kukho azithathi lutho umkhonyana wakwamfowethu Fred Sotmani uthengisa amathebu unawo ephansi kakhulu aze nje akwazi ukuwenza lokho kuphela futhi ngakho banamathebu kumbe noma yini uma singayinisiza silapha kuze sikwenze noma yini esingayenza uNkulunkulu nibusise futhi ngizicelela imikhuleko yenu noma phi lapho ngiya khona futhi uma ngingaphinde ngihlangane nani manje ngiyazi uma ngibuya unyaka kusukela manje kukhona abanye uma ngiphila omunye onyaka futhi uJesu libala kukhona abanye lapha kule ntambama abayobe bengasekho lapha ngale nkathi ningaqhubeka lona ngumhlangano wethu wokugcina kodwa lapho ngihlangana nani ngakolunye uhlangothi lapho zonke sivuka kulesi sizukulwane ngiyoba ngisalokhu nginendaba efanayo ngomusa kaNkulunkulu kunjalo umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka wasindisa olusizi njengami ngangilahlekile futhi manje sengitholiwe ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona uNkulunkulu uyanithanda futhi anibusise futhi khumbulani lapho imimoya ivunguza ngamandla ubusuku bumnyama futhi buneziphepho nezinyanga bathakathinqa zonke futhi ziniphonsela inselelo kukho ngizobe ngikhumbula ukuthi nginabantu enhla lapha ogwini losentshonalanga abangikhulekelayo ushisa kakhulu kule ntambama ukuba ngishumayele lokho ebengizokhuluma ngakho ngakho Bhili ungitshelile phandle lapho uthe babaye ungaba ngcono uthe uthembise ukuthatha wonke lawo makhadi omkhuleko wathi ungaba ngcono uma uvele wangena lapho futhi wabonga abantu wase uphuma kodwa bengingazizwa njengembuka kuKristu uma ngingawufundanga umbhalo futhi ngisho ukuthize kunjalo futhi sizokulekela abagulayo futhi lonke ikhadi lomkhuleko manje ngiyabuza nje uma ningakwazi nibe nenhlonipho nje ngangoku nokwenzeka futhi ngizoshesha ngqo kuyinto exakile ukuthi lo mhlangano ufika cishe ukuthi kwenzeka kanjani kodwa inkosi iwulethile ukuba ufezeke manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini asisondele kumqalisi wezwi inkosi uJesu ngendlela omkhuleko We thank thee for thy goodness. Baba wethu nomusa siyakubonga ngobuhle bakho nomusa wakho wena uNkulunkulu kusukela phakade kuze kube phakade wena uNkulunkulu. Lord this little futhi inkosi lomhlangano omncane ezantsi lapha nalamadoda akahle izinceku zakho lababantu abakahle lapha ya abangene emaphaketheni abo ukuxhasa lomhlangano futhi bakhokhela ukuhlala kwabo ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi njengesinkwa phezu kwamanzi sizobuya ngikhulekela laba befundisi amabandla abo abantu babo uNkulunkulu sengathi amabandla abo amancane angakhula aze asabalale futhi sengathi emabandleni abo kungahamba abavangeli abanamandla nezithunywa zenkolo kulo lonke izwe masisebenze Nkosi ngokuba siyazi ukuthi asinaso isikhathi esiningi sokusebenza sibona isikhathi sivaleka Masinyane sibheke ingelosi ezobeka unyawo lwayo emhlabeni naphezu kolwandle futhi iphakamise isandla sayo futhi ifunge yena ophilayo ukuze kube phakade naphakade isikhathi ngeke sisaba khona. Washo ngaleso sikhathi ifihlakalo kaNkulunkulu iyakuba isiphelelisiwe. Siyaqonda manje baba ukuthi imfihlakalo ekathathu kaNkulunkulu yazisiwe kithi futhi siyaqonda futhi manje sifuna leyo midumo eyimfihlakalo eyaphuma ezulwini encwadini yesambulo eyanamekwa ngophawu ngemuva kwencwadi. Sambulele onkosi izinto esizidingayo ngempi ephambi kwethu. Thithelela izono zethu, izinto zethu zethu eziningi zokunganaki ububi bethu. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi kulentambama ukuthi uzokwenza okuchichima ngokwedlulele ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange. Manje baba sikho lapha ukuba sibonwe, laba bantu abekho lapha ukuba babonwe, kuyashisa bahlezi bekhumule amabhantshi abo, amadoda odade abayigugu bahlezi lapho bephephetha. Balapha ngoba balambile bayakuthanda. Futhi Nkosi ngilapha nomphimbo oyidlizelayo ngenxa yalesi sisi. Futhi ngilapha ngoba ngikholwa ukuthi ugcobile ukuthi sifanele sibe lapha kule ntambama.
My heart is wide open. Theirs is wide open. So come in.
Futhi inhliziyo yami ivuleke kakhulu, eyabo ivuleke kakhulu. Ngakho ngena Nkosi Jesu futhi ukhulume kithi izinto ongathanda ukuba sizazi ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ngifuna ukumemezela indikimba encane engifuna ukuyisebenzisa. Ngifuna ukuyibiza ngokuthi isibonakaliso esikhulu. Futhi ngimemezele indikimba yami ngaphambi kokuba ngifunde umbhalo wami. Futhi lokho kuyinto engajwayelekile kancane. Ngokwejwayelekile ufunda umbhalo wakho bese uthola indikimba yakho. Kodwa niyazi ngesinye isikhathi uNkulunkulu wenza izinto ngezindlela ezingajwayelekile, izikhathi ezingajwayelekile.
And the 14th verse, I would like to read a portion of scripture.
Isaiah isahloko sesikhombisa nevesi leshumi nane. Ngizothanda ukufunda ingxenye yomphalo lelivesi lilodwa ukwenza ingqikithi engidonse kuyo le ndikimba.
Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive.
Ngalokho inkosi uQobo iyakubunika isibonakaliso. Bheka, intombi iyakukhulelwa izale indodana ibize igama layo ngokuthi uEmmanuel.
We are living in a day of super. If it isn't super, it doesn't go over.
Siphila usukwini lokukhulu. Uma kungekukhulu akudluli. Konke kufanele kube kukhulu, usuku olukhulu.
You go to the store, the little corner grocery.
Uya esitolo, indoda encane yegrocer esekhoneni ayisenabusiness. Bafanele baye emakethe enkulu, supermarket, bathola izitembu futhi bazikhokhele kakhulu. Cishe utiki ngasinye ngoba yisupermarket.
They can't give you them stamps, you know.
Angeke bakunike lezo zitembu niyazi, kodwa yiyi supermarket inesipolisa moya, ungena kuyo uyakukhokhela. Khona ke kukhona izimoto ezinkulu sifanele sishayele sehle ngomgwaqo lapho kwakuvamise ukuthi babengashayela. Ngenkathi ngifika kukuqala ogwini lwaseNtshonalanga nganginezinsuku eziyishumi nesithupha kumodel T, kodwa ngafika lapha manje cishe izinsuku ezine kwiFord. Kodwa kusobala iFord yami yokuqala nemigwaqo enganginayo ngangikwazi ukwenza amamayela angamashumi amathathu kuphela ngehora.
15 miles this way and 15 miles this way.
Futhi lokho kwakungomamayela ayishumi nanhlanu ngapha namamayela ayishumi nanhlanu ngapha. Kodwa sinemigwaqo emikhulu manje, izimoto ezinkulu, imigwaqo emikhulu ke emikhulu.
And we trying to think through the world that
futhi thina sizama ukucabanga ezweni ukuthi banabantu abakhulu, amadoda amakhulu.
God on the radio and television.
Uyajola emsakazweni ne-television isiqhwaga bafuna uhlanga olukhulu.
Hitler said the Germans were super race.
UHitler wathi amaJalimane ayeyisizwe esikhulu. UStalin wacabanga ukuthi iRussia yayiyisizwe esikhulu. Khrushchev ucabanga into efanayo.
England
Ingilandi yathi inqobo nje uma kusekhona umhlaba kuzoba neNgilandi isizwe sikhulu iMelika icabanga ukuthi isizwe sikhulu sinobuhlakani nakho konke yilokho kuphela esikudingayo ngakho sisizwe sikhulu isizwe esikhulu izindlela ezinkulu konke okukhulu okukhulu kufanele kube kukhulu kunokwejwayelekile umuntu oyedwa ufanele abe nendlu enkulu bayashintsha iminyaka yonke izindlu zango-1962 ngeke zibe zinhle ngo-1963 ifriji yakho izofanele ibe nkulu kancane izofanele ithi ukuphakama kakhudlwane vele ufake omunye umhlobiso owengeziwe kuyo futhi ushintshanise umdala phakathi bese ukhokha athi awabe mabili amadola angamakhulu amathathu ngaphezulu bese uthola omunye kungalo ndlela konke kukhulu kuyisu nje elikhulu lokwenza imali ngicabanga ukuthi sasingcono ngehashi nekalishi kunjalo ufika endaweni uze njengoba ngangishumayela ngolokusuku yesikhathi sokuqhunyiswa yonke into iyaqhuma abantu bayasakazeka bathola kwakheleke ingcindezi enkulu kakhulu kungani unganciphisi futhi uphile na kunjalo kungani ukuthuma kangaka na sifanele sibe nemihlangano emikhulu ebandleni lethu imizuzu eyishumi nanhlanu manje leyo yinkambiso yesimanje cishe imizuzu eyishumi nanhlanu noma ungakwenzi ibhodi yabadikoni likuyisa emuva futhi lifuna ukwazi ukuthi yini inkinga
so it's everything super all of this is signs pointing to an oncoming darkness
Kukanjalo yonke into inkulu konke lokhu kuyizibonakaliso ezikhomba ebumnyameni obuzayo kunjalo kufika onyakeni ongaziwa singena efihlakalweni unyaka ongaziwa lapho obukhulu kuzobhobokela enkolweni eyifihlakalo bazi ukuthi bayaphi indoda izoshayela yehle ngomgwaqo amamayela angamashumi ayisishiyagalolunye ngehora ithathe ishansi yokuphula intamo yayo nomndeni womunye umuntu ozobulawa imetaveni kabhiya iphuze amahora amabili ngaphambi kokuba iye ekhaya yini inkinga ngayo na konke kufanele kuphuthume kakhulu kokuphuthuma kungangcono uma nje sithathe isikhathi sethu manje indoda ibilokhu ezama kuyo uqobo ukwenza ukuthi ize ukwenza isikhumbuzo kuyo uqobo Sizanda kuba nakho lokho kwenzeka nje njengoba sazi sonke kodwa umqondo nje wokuthi umuntu ufuna ukuzenzela ukuthile ukuze azizuzele ngempumelelo angeke ashiye izinto njengoba zinjalo ufanele enze ukuthile kukho ezweni lakithi kwakudingeka bagawule wonke amahlathi futhi lokho kwenza iziphepho zidlule futhi zidabule yonke into futhi manje bakha idamu phezulu emfuleni lokho kwenza uzamtsholo ushanele futhi ubhubhise amadolobha manje banamabhomu amaningi amakhulu nezinto ukuze kuwele ngaphandle amasayini athi ingozi yonke indawo irashiya ikudedelile ngaleya iminyaka embalwa manje futhi ulwandle lizobila futhi zonke sizobulawa ngokuwela ngaphandle bayasho yini inkinga ngabantu empeleni na ezama ukuzizuzela ngempumelelo okuthize yena uqobo lokho okwakhe kungani wenziwa ngalo ndlela kodwa into ethize kuye yamenza lokho kodwa akakuthathi ngendlela efanele uzama kukuthatha ngokuzuza kwakhe ngempumelelo u-Adamu uqobo lwakhe wazama ukwenza inkolo enkulu ngaphandle kokubuyisana u-Adamu wayefuna ukwenza inkolo lapho ayengaphila khona nganoma yiphi indlela obufisa ukuphila ngayo ugqoke ipinifa elincane leqabunga lomkiwane futhi yilokho kuphela kwakukhona kukho niyabo ukayini wazama into efanayo esikhundleni sokuletha igazi yokubuyisana waletha ama-aphula amapheya noma lokho izithelo zezwe esasiyikho ezama ukuzenzela okuthize ezama ukuzuza ngempumelelo okuthize uNimrod wazama ukwakha umbhoshongo omkhulu omkhulu kunayo yonke eminye imibhoshongo emhlabeni ukuze akwazi ukukhuphuka noma ngabe uma uNkulunkulu emthukuthelele ngani wayengakhuphuka ngobhoshongo futhi izikhukhula zaziyodlula ngaphansi kwakhe umbhoshongo omkhulu
Nebuchadnezzar built a super city
UNebukadnezari wakha umuzi omkhulu wawunezivande ezilengayo futhi kwakuyindawo enkulu kwakuyiphethini yasezulwini phambi kwesihlalo sobukhosi ngo kwakugeleza umfula i-Eufrate futhi bathola ukuthi yileyo ndlela isihlalo sobukhosi sikankulunkulu umfula wokuphila ngasesihlalweni sobukhosi sikankulunkulu sikhona ukuzama ukuzuza ngempumelelo okuthile ukuzama ukukwenza kube kukhulu kakhulu ukuze athi niyabona niyabona ukuthi ngenzeni okukhulu kukumuntu nje isizwe sakithi uqobo sinomona ngengilandi esikhathini esinge side esedlule sakha umkhumbi omkhulu sathi wawungeke ucwile kodwa wacwila iTitanic umkhumbi omkhulu bathi angeke ucwile kodwa washona phansi ngokufanayo nje
And the poet wrote the song God with a mighty hand.
Kutimbongi yabhala iculo uNkulunkulu ngesandla sinamandla ukhombisa lomhlaba ukuthi angeke ume kunjalo.
France
yakha umugqa omkhulu Siegfried bacabanga sizokwakha lo mugqa ngemuva kwawo singabana besifazane imali newayini nanoma yini esifunayo futhi uMajalimane ike yasilandela into kuphela esizoyenza sizovele siphendulele lezi zibhamu kubo futhi sibaxoshele emuva umugqa Siegfried kodwa kwenzekani na bakhohlwa ukuthile iJalimane yamasha yazungeza ngemuva kwawo abakwazanga ukuphendula izibhamu bawuthatha iJalimane yazakhela umugqa iMagnodi umugqa iMagnodi omkhulu yaziqinisa ngaphansi kwalapho kodwa nakho kufika abaseMelika nebhomu elikhulu futhi bawuqhumisa niyabo bezama ukuzuza ngempumelelo ukuthile ngokwabo uqobo
has tried to achieve a super
Ibandla lizamile kuzuza ngempumelelo ihlelo elikhulu kunjalo sibuziwe emaphepheni muva nje benikuqaphela kungani wonke amabandla engahlangani abe okukodwa futhi abuyele ebandleni elingumama lapho kwaqala khona eRoma Ngifuna isifundiswa esisodwa ngifuna uzomlando yedwa futhi sinokunye ukuhlala okukwedlula konke lapha
one scholar one minister one historian that ever show me where the church began in Rome
Ngifuna isifundiswa esisodwa umfundisi oyedwa uzomlando oyedwa kuba ake yangikhombisa lapho ibandla liqala khona eRoma ibandla liqala eJerusalema ngosuku lwePentecost kunjalo ngizomkholwa uPapa uma efuna ukubuyisela kulokho ngizohamba naye ngibuyele lapho kunjalo kodwa hayi eRoma ngizokuvuma lokhu iRoma iyindawo engumama yayo yonke inkolo yenhlangano neBhayibheli lasho esahlukweni seshumi lesikhombisa ukuthi yayinguye futhi wayenamadodakazi emva kwakhe kodwa ngamunye uzama ukwakha ihlelo elikhulu kubi kakhulu kungena kwawethu futhi ukuze sithole amalungu senza iproselyte futhi sidonse nakho konke okunye ukuze sithole amalungu sizama ukwenza ihlelo elikhulu bese kuthi-ke lapho bethola ihlelo elikhulu bazama ukulenza libe likhulu ngokuthola imeya yedolobha nomahluleli nabagqoka kangcono nabafunde kangcono uthola kuphela isikejane sezihlakaniphi zokubanda okuyikho ngegama okungelutho kunjalo Ngikukhumbuza nje sekuza isikhathi sasentwasahlobo nje futhi ngibuka izinyoni zakha izidleke zazo futhi ngicabanga ukuthi inyoni engumama endala ingasakha isidleke sayo futhi igibele kuso izalela amaqanda ayo kodwa uma leyo nyoni engumama endala ibingakaze ibe nenyoni yesilisa awasoze achamusela lawo maqanda kunendaba ukuthi iwaphatha kahle kanjani ukuthi iqotho kanjani iwamboza ngamaphiko ayo iwaphendule yenze konke engakwenza futhi ihlale lapho ize ibulawe yindlala lawo maqanda awasoze achakiselwa uma ingazange ibe nenyoni yesilisa ngoba awafundile kukanjalo ngenkolo yethu yenhlangano inqobo nje uma singenisa lezo zoni njengamalungu ebandla lethu ungawatetosa futhi wenze abadikoni ngawo futhi bona beganwe kane noma kahlanu nokubhema nokuphuza nokugembula nokukhohlisa nokuqamba amanga nokubeka lawo madikoni ebandleni ungabafukamela futhi wenze noma yini ofuna kuyenza baze bahlangane nomata uKristu Jesu bayizikejane amaqanda abolile yonke into ebidinga ukulahlelwa ngaphandle kwesidleke wasoza achanyiselwa into ezedlula yonke ongayenza ukuhlanza isidleke uqale konke kabusha thelana nomate uKristu Jesu khona-ke ngeke kube khona imehluko eminingi kangaka amahlelo amakhulu amakhulu kune wonke sisonta kuzibanibani leli hlelo singabakhulu kunabo bonke phakathi kwabo sisonta kuleli manje bakucela ukuthi ukuhlanganise ukufake konke kokukodwa kuzokwenza yilokho abantu abakufunayo okuthile okukhulu wonke umuntu ukuba athi awu ngisonta ebandleni elithize thize likhulu kuna wonke emhlabeni ihlelo likhulu kuna wonke impela bayokuthanda lokho ngoba likhulu
The Titanic sunk.
Zonke lezi zinto zahlileka. I-Titanic yacwila. Umugqa iMacnaught wakhunyiswa. Umboshongo kaNimrod wabhidlika.
Babylon went down. And the denominations died.
IBabiloni lashona phansi namahlelo hafa angumlando uthuli. Hallelujah.
They've always wanted a sign. God said, I'll give them one.
Bebelokhu befuna isibonakaliso uNkulunkulu wathi ngizobanika esisodwa kowethu umbani oyimfoloko esibhakabhakeni esimnyama ebusuku ubonisa ukuthi kungaba khona kukhanya ngesikhathi sobumnyama uNkulunkulu wathi ngizobanika isibonakaliso hayi umboshongo obhucuzekile hayi umboshongo ubufundisi ngizobanika isibonakaliso futhi kuzoba isibonakaliso esingunaphakade isibonakaliso saphakade leso ongeke udingeke ulokhu wakha kuzo kuyoba esingunaphakade isibonakaliso esikhulu intombi yokhulelwa ohe yonke imiboshongo yabo emikhulu epolishiwe nezikole nemiqa nemikhumbi nakho konke okunye kodwa uNkulunkulu wathi ngizobanika isibonakaliso futhi kuzoba isibonakaliso esikhulu isibonakaliso saphakade isibonakaliso esingunaphakade intombi yokhulelwa amen
Not a polished up affair.
Kuyini na okungaphezu kwemvelo isibonakaliso esikhulu. Hayi udabo luphucuzekile kodwa isibonakaliso esikhulu. UNkulunkulu ebonakaliswe enyameni uJehova omncane ezalwa emkhombeni phezu kwenqwaba yomquba.
Little Jehovah crying like a baby. Little Jehovah playing in the streets.
UJehova omncane khala njengengane uJehova omncane edlala emigwaqeni kodwa isibonakaliso esikhulu. Amen. Nakuba kwakhulunywa ngakho nokho kuyisibonakaliso esikhulu sikaNkulunkulu isibonakaliso saphakade akazange afike nesibingelelo sasezulwini uNkulunkulu wehlisa imihubhe futhi wehla ezibambelelweni zasesitezi kufika amabutho ezingelosi egcekeni likakhefase futhi zonke zadlala amabhendi nezingelosi zasina zizungeza emhlabeni Wafika ngendlela yenqolobane esitebele kodwa kwakuyisibonakaliso.
Not everybody saw it. But those who were ordained.
Akubona bonke abakubona kodwa labo ababemiselwe ukubona bakubona. uNkulunkulu ukhombisa izibonakaliso zakhe ezinkulu kulabo abazalelwe ukubona.
They didn't see it. Thousands lived in the days of Jesus.
Bakubonanga izinkulungwane ezaphila ezinsukwini zikaJesu zizange zizwe ngaye amashumi ezinkulungwane ezigede ezingazange zazilutho ngaye.
He didn't come as a way of an angel.
Akazange afike ngendlela yengelosi ngekathi ehla evela ezulwini. Wayengafika njengengelosi uza evela ezulwini.
He could have come as an angel, he could have come as a cherubim. But instead of that,
wayengafika njengengelosi wayengafika njengekerubi kodwa esikhundleni salokho wafika njengenzalo kaAbrahama umuntu uNkulunkulu ezenza umuntu ukuze afe wayengena kufika emoyeni wayefanele abe yinyama ngaphambi kokuba afe kodwa kwakuyisibonakaliso esikhulu isibonakaliso esikhulu
He came to be the seed of Abraham that he might show a super race
Wafika waba inzalo kaAbrahama ukuze yabonise uhlanga olukhulu manje uAbrahama wayenenzalo inzalo yemvelo khona ke wayenenzalo enkulu
God's full of super stew remember And Abraham had a
uNkulunkulu ugcwele okukhulu okuningi futhi ekhumbulane futhi u-Abrahama wayenenzalo enkulu futhi uJesu wafika ukuze ahlenge inzalo enkulu yohlanga luka-Abrahama.
God was sure to do it.
uNkulunkulu wayeqinisekile ukukwenza uhlanga olunezibonakaliso ezingaphezu kwemvelo zikaNkulunkulu ongaphezu kwemvelo.
After 2,000 years.
Emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili yokuzama kanzima nawo wonke amabhomu amakhulu nezihosha zikaayise nakho konke okunye zona amalumbo abo ashiywe ngaphandle namatelo abo akwaze akwazi okushiywa ngaphandle asunduzelwe ngaphandle noma ashabalalise isibonakaliso esikhulu sikankulunkulu uyaphila namuhla emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili uyisibonakaliso esikhulu sikankulunkulu ungahle uthi lizele phansi umbhoshongo ungahle ucwilise idolobha ungahle ucwilise umkhumbi kodwa ngeke ucwilise isibonakaliso esikhulu saphakade sikankulunkulu isibonakaliso esingunaphakade. Ukuvuka kukaKristu kwakungeke kubhutshiswe lezo sibonakaliso isikhulukazi uNkulunkulu asinika sona. Siyaqaphela etestamenteni elidala inzalo ka-Abrahama ngokukaGenesis 22:16 kanye ne-17 inzalo ka-Abrahama yayizonqoba amasango esitha sayo.
God promised it on the mountain.
uNkulunkulu wethembisa lokho entabeni lapho u-Abrahama ebiza igama lakhe ngoJehova Jireh, inkosi izozibonela umhlatshelo, uNkulunkulu uzopha. Ngifuna ukunibuza ukuthize, lavelaphi lelo wundlu na? U-Abrahama wayehambe izinsuku ezintathu, noma yimuphi umuntu ojwayelekile uhambayo angahamba, amamayela ngamashumi amabili nanhlanu ngosuku. Wayehambe izinsuku ezintathu kusuka empucukweni khona-ke phezulu esiqongweni sentaba lapho izilwane zasendle kungekho manzi akukho okudliwayo futhi phezulu esiqongweni sentaba futhi wanikela waqala ukunikela ngendodana yakhe uqobo ekuthunyweni ukuvela kuNkulunkulu futhi lapho eqala ukuthatha umphefumulo womfana inqama yakhala ngemva kwakhe yavelaphi leyo nqama na? Manje kwakungesiwo umbono wayibulala igazi laphuma kuyo kwakungewona umbono kwakuyinqama.
Abraham called him Jehovah Jireh, the Lord.
Kuthi u-Abrahama wambiza ngokuthi Jehovah Jireh, inkosi ingazibonela umhlatshelo, isibonakaliso esikhulu, singaphezu kwemvelo.
And all of Abraham's natural seed.
Kuthi yonke inzalo ka-Abrahama yemvelo ngo-Isaka yanqoba onke amasango esitha eza kuyo. Kunjalo impela. Nginolayini wabo obhalwe phansi lapha osithatha intambama yonke ukuze sidlule. Kuthiwani uma singakhumbula kuqala umzuzwana nje ngabantwana bamaHebheru ngenkathi bengena esithandweni somlilo na? Manje babengenazo noma yisiphi isiqiniseko kuphela ukuthi babeyinzalo ka-Abrahama. uNkulunkulu akazange abatshele lutho futhi uNkulunkulu akazange abatshele. Manje yedlelani lapho futhi ningene emlilweni futhi ngizoba nani? Kodwa babeyinzalo ka-Abrahama futhi babazi ukuthi babenamalungelo futhi bathi asize ukunihoxisa izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu wasitshela ukuthi singakhothabeli izithombe futhi unamandla okuzikhulula. Uma engasikhululi asiyi kukhothamela isithombe sakho futhi balinqoba isango lesithando somlilo lasebabiloni isango lomlilo balinqoba.
Daniel possessed the enemy of the lion, the gate. Moses.
UDaniel wanqoba isitha sengonyama isango. UMose wanqoba ulwandle lobomvu futhi wanqoba isitha eGibhithe.
Because he was Abraham.
Ngani ngoba wayeyinzalo kaAbrahama.
Shamgar. A little fellow one of the judges of Israel.
UShamgar umfomncane omunye wabahluleli bakwaIsrael ivesi elilodwa kuphela elabhalwa ngaye eBhayibhelini. Ngelinye ilanga wayeme emnyango wenqolobane yakhe futhi amaFilisti ayengena futhi adle konke ukudla kwabo. Babesebenza kanzima ihlobo lonke bese ke befaka izinto zabo engotsheni bese kuthi ke kufika amaFilisti futhi akuthatha kususe kubo. Ngelinye ilanga mhlawumbe wayeqoqe konke ukudla kwakhe wabuka umkakhe omncane emi lapho futhi wayezacile labantwana abancane abanobuso obuphaphathekile wabuka abafo abancane abampofu ukuthi babe nesimo sokushadelwa izinhlayiya zezibomvu zegazi kanjani nesifo sendlala noma ukuthize futhi yabheka ukuthi bambuka kanjani futhi wathi awu mhlawumbe kunokubusika singabanakho esingakudla mhlawumbe ngingathengisa ukolo omncane futhi ngikutholele ingubo yentombazane encane izicathulo ezithile zomfana omncane lapha wezwa into ethize ikhuphuka ngomgwaqo nakho kufika inkulungwane yamafilisti ahlomile imikhonto izinkemba zilenga ohlangothini lwabo amadoda aqaqeshiwe edliviza edliviza eza ekhuphuka ngqongo omgwaqo ushabdar omncane wamalapho wayengenzani na wayengumlimi wayengelona isosha futhi wayengena lutho ayengalwa ngalo wabuka ehlezi ekhoneni futhi kwakukhona induku yokuqondisa izinkabi futhi niyazi ukuthi kuyini lokho nanoma yimuphi kini makentucky ufanele akwazi lapho ulima induku oshaya ngayo izinkabi ngakho yena kwakukhona induku yokuqondisa izinkabi ihlezi lapho ekhoneni futhi wabuka ngale lokho cishe kwakunophisi wethuse kugcineni kwayo lapho yayithuntutha ukungcola egejeni futhi yadoshoza inkabi lapho behambisana futhi nakho lokho kuhlezi ekhoneni wama futhi wabuka okhuphuka ngomgwaqo akazange abe naso isikhathi sokuyoqeqesha ukuthi kunjani ukulwa kwababili niyazi nokuthi angayisebenzisa kanjani induku yakhe yakhe yokuqondisa izinkabi noma inkemba kodwa wakhumbula into eyodwa ngiyakholwa ukuthi wayengumIsrayeli osokiwe wayeyinzalo ka-Abrahama wayenelungelo esethembisweni sokuthi wayeyonqoba izango lanoma yisiphi isitha amen izinhlangothi zombili watshela uRebecca into efanayo no-Abrahama into efanayo wayelapho-ke inzalo yalezo zithandane futhi wayenelungelo kukho ngoba wayesokile wayengum-Israyeli wayeyinzalo ka-Abrahama wayenesethembiso sikankulunkulu sokuthi wayenganqoba noma yiliphi isango lanoma yisiphi isitha haleluya umoya kankulunkulu wehlela phezu kwakhe wayesethatha leyo nduku yokuqondisa izinkabi futhi wabulala leyo nkulungwane yamafilisti yebo ngani na ngoba wayenamandla okuqina amakhulu uSamsoni wayenamandla okuqina amakhulu ngokuba umoya omkhulu wehlela phezu kwakhe ingaleso sizathi umhlathi ongaphukanga bese khuluma ngakho izolo busuku kwakungokukhulu kunjalo impela bonke labo babeyinzalo yemvelo ka-Abrahama kodwa nakho kufika inzalo yobukhosi ka-Abrahama manje u-Abrahama wemukela u-Isaka njengoyedwa ovela kwabafileyo ngomkakhe ngokocansi manje loyo wayefana nofile leyo kwakuyimbewu yemvelo kodwa yayikhomba enzalweni enkulu ezayo loyo owayengeke abe nobaba wasemhlabeni futhi wayengeke abe nomama wasemhlabeni lokho kushaye ukuthize kulungile mngane oyikatolika uma umbiza ngomama kankulunkulu ngifonani ngibonise umbhalo wodwa lapho ayeyinoma yimuphi umama kankulunkulu unkulunkulu wayengaba nomama kanjani na kodwa-ke ubani owayengubaba na umariya wayengelutho ngaphandle kokuba umchamuselisi yilokho kuphela ujesu akakaze nakanye yambizo ngomama wambiza ngomame ngokuba wayengunkulunkulu futhi wayengenakumbiza ngomama kunjalo lezi izimfundiso ezingenakuphikiswa namasiko abulele abantu ambiza ngokuthi mame ngelinye ilanga bathi umama wakho ukulindile wabuka kubafundi bakhe wathi ubani umama wami na labo abenze intando kababa wami wayengowesifazane nje unkulunkulu amsebenzisa hhayi umama kankulunkulu bakithi qabo lokho kungukuthuka okungcwele ngisho nokucabanga into enjalo manje le mbewu enkulu yafika abanye babo bathi awu manje linda kancane imbewana kusobala ivele ebulilini bowesilisa owayedalwe ngunkulunkulu kodwa iqanda kowesifazane lalingumzimba wakhe kwakuyiwo nicabanga lokho ukuthi lowo bekungaba ngowesifazane na uma kwakunguye buka kuthi jehova umenzisani lelo qanda ngeke libe lapho ngaphandle kwevuso kwakufanele kube khona okwenzekayo futhi buka kuthi ubungambeka kuphi ujehova axutshaniswe nocansi unkulunkulu wadala ubuntu ubuka kristu bonke esibelethweni sikamariya futhi wayengowesilisa nje umcamuselizi owazala le ndodana yayingelutho olwakhe manje ungowesifazane nje uNkulunkulu amsebenzisa manje inzalo yobukhosi yafika nenzalo yobukhosi yadingeka isifele zonke manje ngayinye yalezi zinzalo zika-Abrahama ngokwemvelo yanqoba wonke amasanga abo singehla kanjani sedlule futhi sibabize ngamadazini lapha ukuthi amasango amangaki esitsha se banqoba isitsha samasango
All those great warriors had to die.
Kodwa kugcineni onke lawo makhawe amakhulu kwadingeka afe kodwa nokho kwafika inzalo yobukhosi. Amen.
When he was here on earth, he possessed the gate of sickness. Took it.
Ngekathe lapha emhlabeni wanqoba isango lokugula walithatha wanqoba isango laso sonke isitha isiza phambi kwakhe futhi walithatha futhi wafa ya futhi wavuka futhi futhi wathala izihluthulelo zombuso kaNkulunkulu isihogo ukufa nethuna wathatha yonke into
he was a super seed the super promise remember
wayenzalo enkulu isethembiso esikhulu kubulani kuyisibonakaliso esingunaphakade wavuka kwabafileyo akafile eMexico ebusukwini obumbalwa obedlule lapha ngangixoxa ngowesifazane omncane ukuthi inenekazi elincane eliyikatolika elaline ingane yalo yavuswa kwabafileyo amaphephandaba axoxisana nami ngosuku lulandelayo futhi ayethi mnumzane Branham awuyena nje umkatolika awusuyena ngathi qaba umnumzane ngiyiprotestani wathi awubhikisi bandla ngathi ngiyaliphikisa hayi abantu ibandla inqubo angizange uNkulunkulu wafela abantu iqiniso lelo kodwa angibalahli abantu inqubo ebusa phezu kwabo leyo nqubo engilahlayo wathi kodwa ke awusiye nje ongelona ikatolika uyiprotestani ngathi yebo ngwani iphihlelo na ngathi ngingaba mubi njengoba ake haba njalo alikho ngathi ngazalelwa embusweni kaNkulunkulu kunjalo ngakho ke wathi ubani elakho uyakholwa ukuthi abangcwele bethu bangavusa abafileyo nabo na ngathi ngehe khumbule imuva lami ngikuma-Irish imuva lami kwakuyikatolika futhi ngathi ngiyazi ubungeke ube ngongcwele uze ube ngofile abakushoyo futhi wathi awu angeke ube ngongcwele uze ufe ngathi kweleke uPawulu wayenge yena ongcwele ngenkathi yeshumayela na uPetro uJakobe uJohane bonke wayenge suye abangcwele baze bafa wangcweliswa yibandla elithile lamaRoma na ungangitsheli lokho wathi uthini umbono wakho ngebandla elikatolika na ngathi ngiyaxolisa ukuthi ungibuze lokho futhi wathi ngathi kumele ngikuphendule na wathi ngingathanda ukukuzwa ngathi hayi ukukudelela kodwa ngicabanga ukuthi kuyisimo esiphakeme ukuze dlula zonke sokukhonza imimoya yabangasekho esikhona futhi wathi ukutshela kanjani lokho na ngathi noma yini enxuselana nabafileyo ngokukhonza imimoya yabangasekho wathi ukutshela kanjani lokho na ngathi bonke labo uNkulunkulu uNkulunkulukazi nakho konke okunye enikhuleka kukho bafile futhi wathi ngani mnumzane Branham wathi wena ukhonza uKristu futhi wafa ngathi kodwa wavuka futhi ngosuku lwesithathu futhi uyaphila manje uyaphila kuze kube phakade uyisibonakaliso esikhulu kungani eyiso na angeke ubulale angeke wambulala uvukile futhi uyaphila kuze kube phakade onguye izolo namuhla naphakade uNkulunkulu sipha isibonakaliso esikhulu isibonakaliso sezwi ngezinsuku zokugcina ukuthi usaphila uyi usaphila ini namuhla ukuba azibonakalise enzalweni enkulu kaAbrahama amen kubule ibandla labezizwe liyingxenye yenzalo enkulu kaAbrahama ngoba bafile kuKristu futhi baba yezindlalifa zensindiso ngoKristu noKristu inzalo kaAbrahama sinokukholwa okufanayo uAbrahama ayenakho ngenkathi uNkulunkulu etshela uAbrahama noma yini akukho hlelo akukho okunye okwakungakushaya kukukhiphe kuye wabiza izinto ezazingekho njengokuthi zazikhona futhi noma yiphi inzalo enkulu kaAbrahama ikholwa yinto efanayo ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso ungakajeleki ukuthi yini enye eyenzekayo ngiyazi ukuthi lokho kuzokala kulukhuni kodwa kunjalo kuyiqiniso yebo mnumzane
Isaac was a natural seed certainly Christ is the super seed.
Isaka wayeyinzalo yemvelo impela, uKristu uyinzalo enkulu, inzalo yesibili kwakunguKristu, futhi sizalwa nguKristu, ukuze sibe inzalo enkulu ngoKristu uNkulunkulu.
And we are the super seed.
Manje inzalo enkulu, hayi inhlangano manje noma ihlelo, imbewu enkulu.
uNkulunkulu
uhlale ekhombisa izibonakaliso zakhe, izibonakaliso ezinkulu, izinto ezinkulu kubantu, futhi ukwenzile kuyo yonke iminyaka, ubehlale njalo ekhombisa izibonakaliso zakhe ngabaprofethi bakhe. uNkulunkulu njalo wenza abaprofethi isibonakaliso sakhe. Ngifuna nifake kulalela kwenu manje, ngoba nginayo ngaphandle cishe eminye imizuzu emihlanu.
God shows
Kapelani uNkulunkulu ukhombisa izibonakaliso zakhe, futhi ngaze sonke isikhathi lapho umprofethi evuka enkundleni kuhlala kuyizibonakaliso.
Usually a sign of oncoming judgment.
Ukuvamile isibonakaliso sokwahlulela okuzayo lapho uNkulunkulu evusa umprofethi. Ngenkathi uNkulunkulu evusa uNowa kwakuyisibonakaliso ukuthi lowo nyaka wobuhlakani wawuzofika esiphethweni sawo. Futhi uNowa washumayela izahlulelo zikaNkulunkulu zifika, futhi wenqatshwa, futhi wahlekwa, futhi kwahlekiswa ngaye.
But Noah went into the ark and God condemned those who laughed at him.
Kodwa uNowa wangena emkhunjini, futhi uNkulunkulu wabalahla labo ababemhleka. UNowa wayeyisibonakaliso sokwahlulela kuzayo, isibonakaliso sikaNkulunkulu emhlabeni. UMose wayeyisibonakaliso eGibhithe ukuthi iGibhithe lase liphelile. UNkulunkulu wabamenzisa olwandle lubomvu, bona washiywa ezinhluphweni. UJeremiya wayeyisibonakaliso ku-Israyeli sokuthi wayeya eBhabhiloni. UDaniyeli naye wayeyisibonakaliso.
John the Baptist was a sign.
Johane umbhaphathizi wayeyizibonakaliso emva kweminyaka engamakhulu amane kungekho baprofethi. Johane umbhaphathizi wayeyizibonakaliso sokuza kukaMesiya.
John announced him that he would come.
UJohane wamemezela ukuthi wayezofika, futhi khona ke ngenkathi kwenzekani na uhlanga lwamaJuda lwanqunywa emthini wensindezo, futhi uJohane wayeyizimemezelo sokuza kokwahlulela. UNkulunkulu njalo usebenzisa abaprofethi okwezibonakaliso zakhe. Manje ningakukhohlwa lokho lapho nibone umprofethi eza onyakeni.
And I believe that we're promised.
Futhi ngikholwa ukuthi sithenjisiwe oyedwa, futhi ngikubhekile kumalathi wesine kwasho. Manje ngiyazi ukuthi uzongikhumbuza lokho uJesu akusho ngakho, uma ningakwemukela lona ngu-Eliya owayeza kufika, lowo umbusiso okhohlwakele kuMathewu 16:6. Ngenkathi abafundi bakaJohane emva uJohane njengo-Eliya, indoda yasemahlathini wayehlala emahlathini ozonda besifazane njengo-Eliya. U-Eliya wabalahla labo besifazane kanzima nje ngaye ngakwenza ngendlela ababephila ngayo. Kodwa uJohane wenzani na? Into efanayo. Akuvumelekile ukuba ube naye abesifazane abaziphethe kabi. Impela yalowo mprofethi wayethanda amahlathi, futhi ehlala emahlathini ephuma engesabi. Wayemelene nezinhlangano, wathi nina nzalo yezinyoka, ubani nixwayisa ukuba nibalekele ulaka oluzayo na? Ningacabangi sinalokhu kokwethu, ngokuba uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawo matshe akancenganga. UJesu wathi naphumela ukuyobonani na? Umhlanga unyakaziswa yinoma yimuphi umoya na? Hayi uJohane qhabo. Manje ngekathi labo abafundi sebehamba, wathi naphuma ukuyobonani na? Wathi uma ningakwamukela lona nguye okwakhulunywa ngaye, ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami. Lo ngumalakho wesithathu, hayi umalakho wesine. Ngokuba uma lokho uJohane ngaleso sikhathi khona-ke imibhalo ayigcwalisiwe, futhi yayidukiza, ngoba ngaphambi kokuba lolo suku olukhulu lwenkosi lufike, wayezothumela u-Eliya. Futhi lolo suku olukhulu lwenkosi luzoshisa wonke umhlaba, futhi abalungileyo bayophuma esikhathini seminyaka eyinkulungwane phezu komlotha wababi. Lokho bekungeke kube kuJohane, lokho bekungeke kube ngu-Eliya. Manje qaphelani ukuze umbhalo uhunyushwe ngokuqinile yiwo uqobo. Qaphelani, futhi uza kuphendulela ukufika kwakhe kokuqala izinhliziyo zoyise kubantwana bethatha obaba abadala abangokhokho futhi bephendulele ukukholwa kwabo kulokhu kukholwa okusha kwabantwana kukajesu engu eza phambi kwakhe ngiza phambi kukajesu umesiya uyeza ephendulele izinhliziyo zabo kulokhu basuke emthethweni baye kulokhu futhi ekufikeni kwakhe kwesibili uyophendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise basekuqaleni bephentekostali futhi lokho kufeze isiprofetho sikajoweli ethi ngize uyibuyisele yonke iminyaka eyadliwa yisibotho nenkasa kanjalo njalo ensimini yase-Edeni kwakukhona imithi emibili owodwa wesifazane nowodwa wesilisa bonke abaphilanga lowo wesifazane bayafa ungumuthi wokufa njengoba wazalwa ngowesifazane uyafa uma uzalwa yindoda uKristu uJesu uyaphila qaphelani khona-ke umlobokazi ka-Adamu wangcoliswa ngaphambi kokuba afike kuye ngenkathi uJesu efika wayeyilowo muthi wokuphila ngiyisinkwa sokuphila umuthi wokuphila ovela kuNkulunkulu uphuma ezulwini uma umuntu edla lona akayikufa nokufa khona-ke ngenkathi ehamba wathenga umuthi womlobokazi nalowo muthi wamiswa futhi ufaka izimpande zomhlaba ngosuku lwePentekoste imfundiso yakhe nakho konke kwenzeka khona lapho-ke kuqaleni konke ayekudinga kwanikwa yena khona lapho-ke wakhula futhi wakhula cishe iminyaka engamakhulu amathathu kwasekuthi-ke isibonyane nesibotho ziqala ukudla kuwo zase zamunca ukuphila kwaphuma kuwo futhi wedlule cishe eminyakeni eyinkulungwane yeminyaka yobumnyama senzeni leso sigonyane na senzeni leso sibotho na yisinambuzane esifanayo esigabeni esihlukile kwenzekani na okokuqala ngokungamanikolawo kusho niko kusho ukunqoba abangafundele lutho ukhiphe wonke umoya ongcweleyo kwabangafundele lutho futhi bawubeke kumuntu oyedwa umbhishobhi upapa noma okuthize izicukuthwane zikufuna ngaleyo ndlela ukuze abe ngumthwali wesono wabo bonke sinomthwali wesono oyedwa lowo nguKristu kodwa yilokho abakufunayo Nikolawu niko kusho kunqoba lawu yibandla thatha wonke umoya ongcwele abangcwele umuntu oyedwa nje ongcwele kungumqondo wokufaka imali ebandleni nokuvuma omunye wathi kwelinye usuku uyakholelwa ekuhlanzweni na ngathi yebo mnumzane ngathi hhayi uhlobo okhokhela ngalo mpristi othile ukuthi akukhulekele ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uhlanza imiphefumulo yethu njengamanje futhi sidlula esikhathini sokuhlanzwa sokuhlanza kukhishwe amanyela impela qaphelani manje bakhipha wonke umoya ongcwele ebandleni futhi benza umuntu ongcwele isizotha esivela ebandleni kumuntu ongcwele wakunqoba lokho kwadlula kulelo hlelo elikhulu lokukatolika labusa umhlaba amakhulu ngamakhulu eminyaka nakho kuvela umguquli uLuther futhi kwathi nje uLuther angafa balihlela nomvini woma nomlimi walithena lasho naphi na lifile ngikhombise lapho elake lavuka khona emva kwemvuselelo kaLuther lafa kwasekufika emva kwalokho uJohn Wesley isigaba esilandelayo sesihlahla umuntu omkhulu kaNkulunkulu owashumayela ukulungi ukungcweliswa kwenzekani na kwenzekani na wathi nje uWesley futhi u-Asbury kanye nabo bafa bahlela futhi benze ibandla ngakho noNkulunkulu umyeni wawathena amagatsha futhi lafa ngitshele lapho abake baba nenye imvuselelo bese-ke kufika iPentecost nokubuyiselwa kweziphiwo kwenzekeni kulo na amandla kaNkulunkulu athulula futhi umoya ongcwele benzeni na kuhlelwe ndawonye futhi kuqale ukuhlukanisa ubuzalwane futhi kwenzekani na uNkulunkulu wavele wayinquma kunjalo oh kodwa uNkulunkulu wathi ngizobuyisela isho inkosi leyo mbewu kuphi ukuphila kwayo na phakathi nkokomuthi kugijima umzila wokuphila hhayi la magatsha awela ngale ndlela ukuphila kuphakathi nendawo ngonomuthi uNkulunkulu wethembisa kunendaba ukuthi izinkumbi zifika kangakanani kuwo njengezibotho zidla futhi zimunca nezinto ezinjalo kodwa ngizobuyisela kusho inkosi lapho lowo muthi ufike esiqongweni ngokuqinisekile nje njengoba ngimi lapha lapho abantu bakankulunkulu bezozihlanganisa ndawonye nakuba umehluko wehlelo futhi bayoze ekuphileni kukankulunkulu
be a pouring out of the Holy Ghost.
Uthi kuyoba khona ukuthululwa kukamoya ongcwele ukuzobuyisela isithelo sikamoya ebandleni futhi kuzoba yisibonakaliso esikhulu. Manje akunendaba uma uyi-Methodist kulungile lokho, i-Baptist, i-Presbyterian akunendaba ukuthi usonta kuliphi ibandla, lokho kuhlanganise lutho nakho. Uma wena uncike kulokho nje uzofa, uzothenwa njengegatsha elifile njengoba umuthi kubuka isithelo sihamba siye phezulu ngqo esiqongweni somuthi kubulani ilapho ilanga.
Manje
into yakho ingukuthi lapho singaziletha enhliziyweni eyodwa, sinhliziyonye indawo eyodwa, uNkulunkulu yedwa.
One salvation, one Holy Ghost, one blessing.
Insindiso eyodwa, umoya ongcwele wodwa, isibusiso sisodwa. Hallelujah. Kodwa ke nizobona isibonakaliso esikhulu. Ngenkathi abantu beyeka ukuzixubana lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo uNkulunkulu asibhalile, lapho abantu beyeka ukuxutshwa neBhayibheli futhi abuye futhi akholwe izwi futhi enza kulo futhi yahlale lapho, hayi ngenxa yamandla engozi kodwa kuze kube izwi iqobo lwalo liphilisiwe futhi lalethwa ekuphileni futhi babone izibonakaliso zangempela zeBhayibheli. Izosuku lokugcina isibonakaliso esikhulu uMesiya ofanayo wake waphila. Kuzovela umprofethi ngolunyelwa lezi zinsuku eshumayela izwi likaNkulunkulu lasekuqaleni. Ukhuluma ngami ngikutshela ngokuba nezinwele eziphunguliwe noma ukuthize, linda uzomthole. Linda uzomlalele, ucabanga ukuthi nginesankahlu enhlanganweni, linda aze abe khona, uzobuyisela yonke iminyaka eyadliwa isibotho.
Some people say,
well, it's a inhlangano ngibonise isikhathi esisodwa uNkulunkulu ake asebenzana nanoma yiphi indlela ngaphandle komuntu oyedwa. Akakaze ngisho abe nabaprofethi ababili ngesikhathi esifanayo, njalo ngumuntu ngamunye. Amadoda enemibono eyahlukene ancintisana ngalokho, uthole incushunqushu uNkulunkulu nomuntu oyedwa asebenza ngaye. Kwakukhona u-Eliya oyedwa, kwase kuba ngu-Elisha, kwase kuba uJohane, kwehlele njalo kuJesu kanjalo njalo, kwehle njalo, kwakukhona uLuther, uWesley kanjalo njalo. Kwehle ngqo njalo nje. Kuzofanele kufike ngalolu suku lokugcina ukubuyiselwa kwebandla lowo muthi womlobokazi owadliwa wawiswa phansi emuva ngale yayinkumbi nezibotho nazo zonke izinhlobo zezinambuzane ezidla lonke uthando lobuzalwane nezithelo lusuke kuwo. Kuzofanele kufike ibandla futhi lapho leyo migoqo iyokwephulwa khona futhi umoya ongcwele uyoba nelungelo lendlela phakathi kwabantu. Uma wenza uzobona izibonakaliso ezifanayo nezimanga ezenzeka emuva lapho ngalezo zinsuku. Amen. Sibheke isibonakaliso esikhulu. Manje lezo zibonakaliso esikhulu zasingumntwana ozelwe yintombi owayezahlala phakade, isibonakaliso saphakade. Kuthi lowo mntwana akafile, yena bambulala, wafa impela udosi lokufa lwambulala, kepha uNkulunkulu wamvuza futhi. Futhi nangu emva kweminyaka yezinkulungwane ezimbili zabo bonke ubunzima nesikhonyane nezibotho zidla kuwo, isekhona insali yabantu ekholwa nguNkulunkulu futhi igcina izwi lakhe. Futhi kuzoba nomlobokazi ngokuqiniseke njengoba ngimi kuleli pulpiti, kuyoba khona umlobokazi ogezwe egazini lalelo wundlu, nalelo wundlu liyobe liphila phakathi kwabo libonisa izibonakaliso ezinkulu zokuvuka kwakhe. Emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili into efanayo ayenza ngenkathi elapha emhlabeni. Ngiyakukholwa lokho. Amen. Abantu bafuna izibonakaliso ezinkulu, othi awu ngiyakutshela sinesibonakaliso esikhulu, sengeze abantu abayizinkulungwane ezinhlanu enhlanganweni yethu ngonyaka odlule. Leso isibonakaliso esikhulu, leso kwakungesona isibonakaliso esikhulu sikaNkulunkulu nokho, ubukhomanisi bengeze okuningi kunalokho. Ngambe ngingahle nje ngikusho kusenhliziyweni yami, nina bantu nibesabani ubukhomanisi na? Nesabo bukhomanisi buzobusa umhlaba na? Nina bantu anilazi iBhayibheli, ngikhombise indawo eyodwa lapho elathi khona ubukhomanisi buzobusa umhlaba. IBhayibheli lathi iRoma izobusa umhlaba, hayi ubukhomanisi. Oh, ubukhomanisi bungunodoli nje ezandleni zikaNkulunkulu, budlala konke okubahlupha bonke ndawonye futhi benze amazwi akhe afezeke. Into efanayo wathi, ubani esingamthola ukuba akhohlise u-Ahabi ukuba amthumele phezulu lapho ukwenza isiprofetho sika Elias efezeke na ubukhomanisi angeke bubuse umhlaba. Yabo Daniel wawubona lo mbono yonke leyo mibuso yalandelana kwehle njalo ngo futhi awuzange ungene kubukhomanisi waphuma ngo nalawo mandla okuqina eRoma ezinyaweni. Kulungile, ubuRoma buzobusa umhlaba. Hayi ubukhomanisi, ngakho ningakhathazeki ngalokho. Lokho akungikhathazi nakancane. Into engizihlupha ngayo ngokuthola abantu bami labo bangcwele abayigugu bakaNkulunkulu phandle ngaleya ndawo ukuba babheke phezulu ngaleyo ndlela ukususa ingqondo yakho ezintweni zezwe ukuthola isehlakalo sangempela. Leso sibonakaliso esikhulu kuwe sokuthi wedlulile kufeli wangena kuphileni futhi zonke izinto ziba zintsha ukukholwa kuNkulunkulu. Izibonakaliso ezinkulu nezimanga zihamba nabo izikanyiso zakusihlwa. Haleluya! Kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa, kunjalo. Isibonakaliso esikhulu, ilanga ngokwalo lizophuma ngesikhathi sokuhlwa, ilanga lizophuma, nendodana iyaphuma, iphuma ekubonakaleni kwakhe ngesikhathi sokuhlwa. Kuyini na ukuvuthiswa izithelo zomuthi wokusihlwa, wathi uyobuyisela lowo muthi owagawulwa waba yisipunzi, zonke izinhlobo zezivumukholo, zifundiso ezingena kuphi. Ngizwana kokonke kodwa ngiyakubuyisela isho inkosi ngizowubuyisela futhi kuyoba isibonakaliso esikhulu kulowo muthi ngoba uNkulunkulu akanaso esinye isibonakaliso. Ngizobanika isibonakaliso esiphakade. Manje hlobo luni lwemisebenzi eyenziwa yileso sibonakaliso ngenkathi elapha emhlabeni na? Bukani akwenze izolo, khona ke kuzofanele enze okufanayo namhlanje ngoba yisibonakaliso saphakade. Nakuba kukhulunywa ngobubi kuseyisibonakaliso sikaNkulunkulu, kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Sikulolo suku bangane, sisesikhathini sokuhlwa, ningakukhohlwa. USathane usanda kuphuphuthekisa amehlo abantu, usengene emabadleni futhi wenza incushuncushu ngawo abantu abayigugu abamesabayo uNkulunkulu. Izolo bengihleze ekhefi noma endaweni othenga udlele kuyo enhle enhla eLos Angeles, lapho abanye abantu abayigugu bengithathile. Bekukhona osomabhizinisi, bekukhona ama-episkopali kanjalo njalo, ehlezi lapho egcwaliswe ngomoya ongcwele. Kuyini na bakubonile ukukhanya kuthe nje lapho lokho kukhanya kubaneka phezu kwabo bebeyimbewu amagama abo afaka encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokusekela kwezwe ngenkathi lokho kukhanya kukaNkulunkulu kubashanela. Enye indoda yathi bengicabanga ukuthi bebelutha labo bantu besemhlanganweni wasePhoenix kodwa ithe ngenkathi ngibona ukuthi kulutha angeke kwehle futhi kwahlukanisa imicabango yenhliziyo yomuntu ngiyabona ukuthi kulutha angeke kuzenze lezi zinto futhi ngahamba nabo abazona izifundiswa. Ithe abasibo abantu abafundile bathobekile njengoba bengaba njalo bavele bavule inhliziyo yabo uthe lowo nguNkulunkulu futhi ngiyakufuna. Waqala ukukhuluma ngezilimi khona lapho. Amen. Kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa, isibonakaliso esikhulu sizozibonakalisa kukho konke ukukhanya kokusihlwa. Khumbula, ilanga elifanayo elinikeza ukukhanya kusihlwa, ilanga elifanayo elinikeza ukukhanya kuseni. Akulona uhlobo oluhlukile lokukhanya, ukukhanya okufanayo, niyakuthola na? UNkulunkulu wathi ngizobanika isibonakaliso saphakade futhi sizoba yindodana futhi leyo ndodana lapho ikhanyisa kubantu basempumalanga manje ikhanyisa kubantu basentshonalanga. Manje awukwazi ukuqhubekela phambili, ilanga lihamba lisuka empumalanga liye entshonalanga. Njengoba impucuko ihambile sizogwini lasentshonalanga siya phambili sibuyele empumalanga futhi kusesikhathini sokuphela. UKristu ligugu, uNkulunkulu aphakade, uzikhanyisa phezu kwethu ezenza aziwe kithi. Ngani na? Emela izwi lakhe ekugcwaleni nasezwini. Kuyakuthi ngalezo zinsuku zokugcina, kusho uNkulunkulu, ngizothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Isibonakaliso esikhulu. isibonakaliso esikhulu. Sithola isibonakaliso esikhulu. Sibe nezibonakaliso zehlelo, sibe nezibonakaliso zezivumo kholo, sibonakaliso zezimfundiso ezingenakuphikiswa, nokunye nokunye. Kodwa manje sithola isibonakaliso esikhulu. Indodana kaNkulunkulu ibonakaliswe kithi kumuntu kamoya ongcwele, okunguNkulunkulu kuwe. UNkulunkulu esebenza enyameni yomuntu, leyo yinzalo ka-Abrahama. Kapelani ekugcineni ngaphambi nje kokuba u-Abrahama ahlukaniswe noLoti noSodoma ashiswa, uNkulunkulu wehla esesimweni somuntu futhi uyadla. Umfundisi wathi kimi esikhathini esingeside esedlule wathi, futhi Branham, manje unozwelo kakhulu ngalokho. Ngathi chabo, anginjalo, anginawo umqondo kakhulu. Ngathi lokho kukhombisa ukuthi nginengqondo elungile. Wathi uyakholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu na? Ngathi u-Abrahama wambiza ngoNkulunkulu. Ngathi wathi ukudla leyo nyama nokudla lezo zinkwa nezinto na? Ngathi yebo. Ngathi uvele ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Ngikholwa ukuthi lezo kwakuyizingelo zezimbili. Manje niyabo senziwe ngezakhamzimba eziyishumi nesithupha kuphela zomhlaba. Lokho ngokuthi niyazi i-calcium, i-potash, i-petroleum, ukukhanya komhlaba nezulu nokunye nokunye. UNkulunkulu wavele waluleleka phansi futhi wathola idlanzana lalezo zinto. Wayesethi shu. Wathi ngena lapha Gabriel siyehla futhi wazenzela owodwa kunjalo. Oh, ngijabule kakhulu kumazi kanjalo, nakuba kungahle kungabi khona ngisho nekushashaze lilodwa nami lisele emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wami wethembisa ukungivusa ngezinsuku zokugcina angakhuluma. Ukukhanya kwezulu nomhlaba kuzoba khona uma kuphela igama lami lisencwadini yakhe. Amen. Ulotshwe lapho ngegazi lewundlu, isibonakaliso esikhulu.
Aren't you happy? Don't you just love him with all your heart?
Awujabuli na, awumthandi nje ngenhliziyo yakho yonke na? Muhle kakhulu, ngiyamthanda ngakho konke okukimi.
God be manifesting. Amen. I believe that he's here.
UNkulunkulu makabonakaliswe. Amen. Ngiyakholwa ukuthi ulapha. Amen. Kukhona okusanda kwenzeka ngaleyo nkathi. Ngibona ukuthize kwenzeka. Amen.
He always backs up his word if it's right. A super sign.
Uhlala njalo esekela izwi lakhe uma liqinisile. Isibonakaliso esikhulu. Buka lokho.
Right there. There's somebody there from across the sea.
Khona lapho kukhona umuntu ovela ngaphesheya kolwandle.
Interpret for him. You're from Tamar. You're suffering.
Ngumushele ungowase Denmark uyagula, inkathazo yakho isemizweni yakho emisipheni yakho. Ngitshele kholo yikho, buyela lapho futhi uphile.
Do you believe it?
Isibonakaliso esikhulu, uyazikholwa na? Isibonakaliso esikhulu.
You believe?
Nicabangani nina bantu na? Niyakholwa na? Yibani nokukholwa kuNkulunkulu ningangabazi. Nakho kuhlezi indoda lapha ilungiselela ukuhlinzwa inethumba nomzana Harrison. Uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, ngeke kudingeke ukuba ube nakho. Uma uzothatha uNkulunkulu ezweni lakhe futhi umkholwe, konke kuzophela kukuwe ukuthi uyafuna yini ukumkholwa noma cha. Inenekazi elivela eSacramento lihlezi lapho nekathazo yamathumbu, uyafuna ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? uNkulunkulu uzokuphilisa, ungakuthola okwakho. Isibonakaliso esikhulu. Kuthiwani ngawe mnumzane Lavo? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na? Kulungile, sukuma ngezinyawo zakho futhi ukwemukele. Angiyazi indoda, angikaze ngiyibone. Inkathazo yesinye, umfutho wegazi ophakeme, inkathazo yendlala. Ake ngikutshele enye into, ukhulekela omunye umuntu ngomkakho akekho lapha. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uma ngikutshela ukuthi yini engalungile ngomkakho, uzokukholwa ukupulukiswa kwakhe na? Unomfutho wegazi ophakeme naye, kholwa manje futhi uzosinda. Isibonakaliso esikhulu. beka isandla sakho kuleyo ndoda ehleze eduze kwakho lapho awunalo ikhadi lomkhuleko nalo mnumzana na kulungile uyakhola ngenhliziyo yakho yonke naleyo nkathazo yeqolo izokushiya kulungile mnumzane njengoba ufinyelele lapho uzomsiza lapho kancanyana ubeke izandla zakho kuye uma uzokholwa leyo leukemia isifo sokushatelwa igazi emzimbeni izokushiya futhi uzophila amen uma uzokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho Yiba nokukholwa kuNkulunkulu isibonakaliso esikhulu isibonakaliso esingeke sehluleke uNkulunkulu wasezulwini umi ekhona wethembisa ukuthi uyokwenza akakwethembisanga na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na manje ake nginitshele noma yini engaphandle kokuzalwa ngokusha ayisoze yafikelela ufithweni ngaphandle uma kukhona imbewu yokuphila ngaphakathi kuwe uzobhubha angeke uphinde uvuke futhi Uma ungenayo leyo mbewu yokuphila kuwe kule ntambama futhi awusiyo umKristu kungani ungakhuphukeli khona lapha wedlule ngalapha futhi angikhuleke kanye nawe uzokwenza na sukuma angikholelwa ukukho konke lokhu lapha uzwelo awuye ezulwini ngemizwa uya ezulwini ngoba ukholwa izwi likaNkulunkulu uzokwamukela uJesu Kristu yilokho uma ngempela ungenayo uNkulunkulu woza khona lapha ngizizwa ngiholeleka ukwenza lokhu ngime ukukhulekela abagulayo ngicela noma yimuphi umuntu ongena uNkulunkulu ongena themba kule ntambama lovuko sibonakaliso esikhulu sikaNkulunkulu sihamba phakathi kwabantu woza khona manje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho
Keep rising up and coming.
uNkulunkulu akubusise mnumzane omunye umuntu amlandele. Yiba ulokhu uza, qhubeka usukume futhi uze. Kulungile. Insizwa esencane kunjalo. Mnumzane uwoza ngqo wehle. Amen. Ngena khona lapha. Kulungile sibumbeleni umugqa omncane lapha hambani nijikeleze ngo niguqe phansi ngaseze ihlalweni sizona ikhulekele emzuzweni nje Buyele ezihlaleni zenu buyelani khona lapha asinjalo
All things are possible on the believe Lord I believe
Kosi nikeza ugcobo lukamoya ongcwele phezu kwalona wesifazane ukuba ahambe futhi abe yisithunywa senkolo kumaJuda egameni likaJesu. Indoda ehamba ngezinduku zokuqhugela ifuna ukusindiswa ngomangaliselo khona. Ngolunye usuku kwakukhona ubusuku bokuqala lapha kwakukhona wesifazane cishe neminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala okhuphukela lapha futhi wayengakaze asindiswe, wanikela impilo yakhe kuKristu, waya ekhaya futhi wafa. Uma lowo kungewona umusa angiwazi esindisiwe manje, bangathi uNkulunkulu angamupha okufanayo mfowethu ngaphambi kokuba aphume kulelo kamelo lapho eza nenduku yakhe yokuqhugela elele ngaphakathi. uNkulunkulu ambusise futhi amnike ukuphila kuphakade futhi aphulukise umzimba wakhe. Intombazane encane ulapha, indoda eJuda, iza futhi ithi ikholelwa inkosini uJesu Kristu. Futhi inqoba isango laso sonke isitha esiyihluphayo egameni likaJesu Kristu, izibusiso kuwe nomzane. Ngizohlangana nawe enkazimulweni uma kungengaphambili. Ndawe sikhupha amazwi manje bangake banamakhadi omkhuleko na kulungile. Siqale kuphi ngobunye bosuku noma sishiye kuphi na? Bekungewona acisha amashumi amabili na? Besikuphi na? U-aye bekungesiye na? U-aye amashumi amabili ngabe ilapha na? Yilapho esishiye khona u-aye amashumi amabili. Amashumi amabili, amashumi amabili nanye, amashumi amabili nambili, amashumi amabili nantathu, amashumi amabili nane, amashumi amabili nantlanu ku-aye. Kulungile. Manje abangenisi bazonisiza lapha ukuze lingene emgqini. Amashumi amabili nantlanu, amashumi amabili nesithupha, amashumi amabili nesikhombisa, amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili bonke u-aye ku-aye. Letha lokho ikhadi lomkhuleko u-aye amashumi amabili kuya ekhulwini. Iliphi elilandelayo uJ? Kulungile mnumzane, kulungile. Ngenkathi beseza sizokhuleka, ake sibone ukuthi sidlula kanjani kubo bonke. Kulungile nonke, khulekani. Manje uJ futhi bonke abanamakhadi omkhuleko abasukume, sizokwenza ukuthize okuhlukile khona manje kunalokhu ebesikwenza. Bonke abanamakhadi omkhuleko sukumani ngapha.
stand right there just a minute.
Manje ukuze ningacabanga ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kungomvangeli kuphela lamadoda lapha nelungelo liningi nje lokukhulekela abagulayo njengami uOral Roberts nanoma yimuphi umuntu bonke bayizinceku zikaKristu kothi manje umanje uzokholwa ngifuna ukubeka izandla phezulu kwawo wonke umuntu oza emsamo hayi lokho kuphela kodwa ngifuna abafowethu abangabe befundise babe nami ukusiza ukubeka izandla phezulu kwabagulayo ngamunye wenu ukuze ubone ukuthi kunjalo ibandla lakho liya kubona lokho ngoba nje awusiyo umvangeli lokho akusho ukuthi uNkulunkulu akanawe unawe nje njenganoma ubani lapha futhi manje gini bantu abazoza emgqeni womkhuleko uma uza ubheke ukuphulukiswa uzosuka kulowo msamo uphilile manje kanjani manje bukani ningakugeji manje kungcono nikuthole kucacile lokhu ngoba uma kungenjalo uvele ushaye udonga kodwa uma ungenjalo uma ukuthola kucacile kukhona okulungela ukwenzeka niyabo ngiyanithanda futhi ngifuna ukunisiza kodwa lalelani engizokusho kungenzeka kanjani ukuthi isidalo singumuntu sike sikwazi ukuhlukanisa imicabango kubantu futhi sibuke okwenzekayo na manje ngabe kunjalo na umabona ukube lokho bekungenziwa eSodoma ngabe lisamile nalamuhla niyabo kukhulu kakhulu kungukuthi ngisho kube nokuningi okwenzeka khona lapha kulowo muqa kunalokho kulotshwe kule lonke iBhayibheli kulomhlangano kuningi okwenziwe kulowo muqa wesibonakaliso esikhulu kokuvuka kukaKristu nobukhona bakhe ekhombisa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo onesibonakaliso esifanayo enza into efanayo futhi wathi yena uqobo angenzi lutho baba aze yangibonisa kuqala ukuthi ngenzeni ngabe kunjalo na manje ukuba ubemi lapha khona manje egqokele isudu bengeke akuphulukise ngaphandle uma ubumkholwa manje bengakutshela ukuthi bekuyini inkathazo yakho izinto eziningi ezinjalo kodwa bengeke akuphulukise ngoba usevele kwenzile ngemivimbo yakhe saphulukizwa ngabe kunjalo na sekuvele kuphelile sekwenziwe nya wonke umuntu manje lalelisisani kuleli viki ngizamile kunenza libone indlela enkudlwana yokukwenza manje kwakukhona iJuda ngesinye isikhathi elathi woza ubeke izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi iza kuphila lokho kwakuyisiko lamaJuda ukubekwa izandla kodwa umRoma owezizwe wathi angifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami vele ukhulume izwi futhi lapho nibona izwi lakhe libonakaliswa hayi kimi kuphela kodwa nani ukukholwa kwami esiphiweni ukukholwa kwenu kuNkulunkulu othumele isiphiwo futhi nisibone sisebenza phakathi kwethu lowo nguNkulunkulu ngifisa nje sengathi bengingakuthola lokho kini nonke uma nje bengingathola leli qembu elincane libone lokho kuzoba nelinye iPentecost elenzekayo khona manje uma nje benginganithola ukuthi liqonde ngempela ukuthi kuyini manje ake ngidlule kukho futhi yibani nenhlonipho ngempela manje bukani uNkulunkulu wethembisa lezi zinto ukuthi zizokwenzeka ngezinsuku zokugcina nazi ziyenzeka mina kimina uqobo ngiyisidomi anginayo ngisho imfundo ejwayelekile yasesikoleni ngazi lutho ngalezi zinto ubaba wasezulwini uyazi ukuthi kunjalo kodwa ngenkathi ngizalwa emhlabeni ngenkathi ngisengumfanyana nje ngiyibonile imibono futhi bekungamashumi ezinkulungwane zayo futhi ngayinye biphelele akukho neyodwa into angikaze ngibikezele noma yini ngaphandle kokwenzeka ngayo impela nje indlela eyathi kuyokwenzeka ngayo niyabo manje khona-ke uhlezi lapho futhi uzisho ukuthi ungumkristu nokukholwa kona-ke kukhona kwakho uqobo kuya esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi kuthinte umpristu omkhulu futhi uphendukela emuva ngesiphiwo futhi uphendula ngo ukukhombisa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo owayenguye okimi nakini unguNkulunkulu ofanayo manje lokho ngokuthi senake nasibone isithombe sakho emuva lapho mhlasimbeni naso leyonke lozi efanayo lokho kukhanya enikubuka kuleso sichombe lapho ngihlakana nawe enkatolo yokwehlulela khumbula ukuthi lokhu kuyiqiniso akusiwa amafiti amabili ukusuka lapho engingahamba hamba khona njengamanje kunjalo ukukholwa qala ucabange into embi ngakho ubone ukuthi akukutsheli yini ngakho Niyabo uNkulunkulu sengukuNkulunkulu ufanele abe uNkulunkulu uNkulunkulu ubelokhu enguNkulunkulu futhi manje bukani uma lokho kugcotshwa lapha manje mhlawumbe abazalwane abakwenzi lokho kodwa laba abanye abefundisi kuneziphiwo ezisishiyagalolunye ezijingelwe nguNkulunkulu ebandleni ngabe kunjalo na abapostoli okusho ukuthi izithunywa zenkolo abapostoli abaprofeti labo ngababoni nabafundisi abelozi abavangeli yizo zonke lezi ziphiwo zihlezi indawonye lapha manje hhayi esikhundleni esisodwa kuphela kodwa zonke lezi zikhundla ndawonye nomoya ongcwele lapha ezibonakalisa laba belusi bakufundise indlela yokuphila ulandele imiyalelo yabo futhi wemukela umoya ongcwele wemukela eyabo umoya ongcwele futhi wemukela insindiso ngokulandela lokho impela labo bafundisi abakutshele ukuthi kwenze manje ngiyafika futhi ngalitshela ukuba nikhole kwezinu Jesu Kristu ibizophendula futhi nakho ngesinye isiphiwo manje udlula ngaphansi kwezandla zazo zonke lezo ziphiwo wena ungehluleka kanjani na ngeke wehluleke lapho unqamula lo msamo futhi indoda yokuqala ibeka isandla sayo phezu kwakho ithi ngiyakubonga uNkulunkulu ngokungiphulukisa suka lapho uthokoza manje asikhothamisa amakhanda ethu wonke umuntu Nkosi ekuvaleni kwalomhlangano wezinsuku ezinhlanu ngiyaqaphela lapha namuhla ubuqotho babantu futhi ngiyabona ukuthi ukuwalazela nokukhwishizela nengcindezelo usathane ubeyobhonza lokho kudideka phakathi kwabo ukuze abavimbe bangabi nokukholwa kodwa siyakucela Nkosi ukuba umbambe ngokuthi umoya kaKristu umbuse aphume lapha futhi makuthi abantu njengoba bedlula emsamo kumbulani balandela ncamashi nje lokho umbhalo wathi kwenze lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo impela ngezinkonzo ezinhlanu ezilandelanayo ukuqinisekiswa kobukhona bakho ngokukhuluma ngezilimi ngokuhunyushwa kwezilimi ngokuphulukisa abantu ukubakhipha ezihlalweni ezinamasondo futhi inxa zonke endaweni nezifo futhi izinto sezikhulunyiwe futhi zatshelwa abantu sekuthike bebona amandla kaNkulunkulu ebasindisa bebona zonke lezi zinto zenzeka impela bayakholwa yazisana izinhliziyo impihlo ngisho enhliziyweni nabantu ababakhulekelayo bathandekayo babo kanjalo njalo impela bangabona ukuthi inkosi uJesu ethandekayo manje makafike ngamandla akhe ngempoqo yakhe ngiyababusisa abazalwane bami lapha Nkosi ozoma nami laba belusi nabafundisi abangisizile abame lapha eduze kwami uNkulunkulu ababusise kwangathi izandla zabo nomzimba kungagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi njengoba laba bantu egula lowo ngabantwana bomunye umuntu mama womunye umuntu baba womunye umuntu myeni womunye umuntu unkosikazi womunye umuntu bekungaba owami uNkulunkulu ngokujula kobuqotho makuthi labo bantu baqonde ukuthi sebevele babhulukisiwe bafanele bakwemukele kuphela siphe khona ngemivimbo yakhe siphilisiwe futhi sengathi ngamunye angaphulukiswa odlula kulomugqa kulentambama njengoba sibeka izandla phezu kwabo egameni likaJesu amen ngizocela abafowethu lapha ukuthi nizokwenza umugqa khona ngapha wozani khona lapha emsamo wozani ngapha ngqo futhi nenze umugqa obheke emuva ngalendlela obheke emuva ngalendlela kunjalo nina bazalwane abangabe fundisi manje bombani omunye umugqa khona ngakulolu hlangothi Amen. Izikhathi zomnyakazo manje umoya ongcwele uzibonakalisile ukhona izwi liziqinisekisile.
Now it's your time to act. This is your time.
Manje izikhathi sakho sokwenza lezi izikhathi sakho bangakukholwayo na? Kulungile njengoba nilandela kulomuqa kulentambama ndlani nikholwa buyela esihlaleni sakho unikeza uNkulunkulu udumo kulendaba ukuthi yini engalungile ngawe kholwa noma kanjani uma kukhona abakubazekile ngicabanga ukuthi kukhona umuntu lapha ukuphusha isihlalo sinamasondo mababa pushele phezulu ngongapha sizokwehlela lapho futhi sibakhulekela abadenge kuba le time samo sizokwehlela lapho angeke nidingeke nibaguqule noma yini nje baletheni nanga lapha futhi sizokwehla futhi sibakhulekele manje bangaki kulesi sakhiwo abaphilayo abazohlanganyela nathi emkhulekweni na manje phendukani bantu abagulayo bukani ukuthi ubani ozokukhulekela beka phezulu kulomsamo lapha ubukhona buka moya ongcwele sibonakaliso esikhulu lesi sibonakaliso asigaze senziwe ebandleni kusukela ezinsukwini zabapostoli nangu usomlando emi lapha khona manje asigaze senziwe kusukela ezinsukwini zabapostoli ngani lokho ngokukhanya kokusidlwa isotoma lisizungezile kungokwebandla libizelwe ngaphandle manje nansi into uNkulunkulu afuna uyenze dlula lapha futhi ngokushesha nje lapho udlula woza ngokukholwa kwakho kubekwe kuNkulunkulu futhi uthi ngiyakukholwa khona manje Nkosi futhi ngiyakwamukela suka emsamo ngo sekuphelileke kulungile manje ngifuna bonke abantu ezithamelini nabo bakhuleke kanye nathi manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu njengoba abantu bedlula sibeke lokhu lapha ukuze kungabekho umuntu ozonyathela kukho ngalapha ohlangothini manje mfowethu omunye wenu lapha uzothatha lokhu mfowethu khopha mhlawumbe uma uzobamba lokhu ngisakhulekela abagulayo mfowethu wo kukhona ukufanele kwenzeke akunjalo na bangaki abakukholwayo ukuthi kuyenzeka na ngiyakholwa manje sonke asikhothamisa amakhanda ethu manje ngenhlonipho futhi sisakhuleka futhi makuthi izethameli ziqale ukuza zedlule manje baba wethu wasezulwini lona wesifazane uphumela phambili manje kulomugqa omkhulu womkhuleko okwalentambama yena uyedlula kuqala isandla emva kwesandla sizobekwa kuye nabanye njengoba bedlula kathi imikhuleko ikhuphuka yonke indawo manje Nkosi lokhu ye angikholwa ukuthi ubungenza okungaphezu kwalokho osuvele ukwenzile ububonisile ubukhona bakho waqinisekisa izwi lakho wenze zonke lezi zinto ezinkulu futhi manje Nkosi Nkulunkulu makube njalo makuthi ngamunye uzophulukiswa lapho bedlula egameni lika Jesu Kristu siphe khona Nkosi njengoba behamba ngifuna ukumisa umuqa umsuzu nje niyambona lo mfana omncane oyikhaladi na izolo ebusuku uphulukisiwe futhi wathathwa ekukhubazekeni esihlalweni sinamasondo nangu uyahamba udlula lapho kunika uNkulunkulu udumo uNkulunkulu akubusise qhubekani nokukhuleka wonke umuntu qhubekani nokukhuleka nisebukhoneni buka uNkulunkulu.